Yeah. Classic only.
It's JJ.
Yeah. Disaster alikuwepo zama kipindi industry mekusanya mafamba ka staff carriers. Washamba sojua kuchana kiasi kwa kawaida game kufanywa na class failures. Akaja ka touch hard barriers kwa material mod class heavier. Walipo hisi ni danger back carrier. Wakaanza kuogopa kuzweka kwa mass media. Vipi nikupe story? Ni kuoga shule na wa cool cats. Wasema siwezi ku rap, my voice is too blunt. Mara sifanani kwa msanii, mara sijui nani. Mara ukiamua kufanya tu you do flat, kaja track. Matozo kaanza kukopi sera. Maujanja haya yatoshi hela. Na shule ndo inaanza kwanza. Hakikisha kwamba hauchezi fool. I'm the next book bro, certified storyteller. Now sit down, think clearly. Kwa ni mafisa wawezi kusniff near me. Hata kama nitapunguza speed, bado distance ni kubwa kama elimu ya uraia kwa string theory. Shagama jela, my bars bigger than yours. Huna sera, my mind bigger than yours. I'm ill, my rhyme sicker than yours. Fuck my tamasha, my rides bigger than tours. I rise thicker than... Come on man, I'm cool man, huh. Busy establishing the new wave. Mistari konde sina gang gang soldier. Na nakubali kwamba hii pen gang noma, huh. Macho kwenye pesa kama cashier. Najenga career. Mana verse nyingi sana underground. Na bado nasikika kila area. Naunguza kiwanda, I'm too hot for media. Anza mbio bro, danger he dog. P-Funk majani still hate this dog. Ufa lina dundu kwa chuma lilo sukwa kimakenika. You can't pet this dog. Ruti ngumu sana, hawezi ukapiga chabu. Verse tight kama sphincter muscles pita kando. Ficha macho when kinda bado. Me utashikwa tako man, haujajua bado kulinda kago. Alama kufungua mitaa, street talking. Alafu nafanya ma classic a Beethoven. Hamna crown version, hamna replica. Disaster ni moja tu, my skill set is the big problem. Don't kwenye flow ki mekaniki, I'm pulling a pulley. School youngings ain't bullying a bully. My singles as extra pairs, my pictures as extra layers. Students kiza vizuri, ona makala zinapakwa kala. So kama unashaka njo, wone namna zinavochapo show. Usileta kiburi, tikadi misimamo bro. Apa utalazwa kama underscore. Na what about, they can only see near. Spoiler alert, hii game itashuka and I'll be here. Mana penye umaridadi ya stick there. Nabaki ya international brand kama Swiss Air. Anza mbio nikizuka ina explode fever. Na kunja lines kama pusha na bro weeder. Sahau witili na shufo mini four figure non the sewer. Disaster governor car swords nigga.